Yoweo Mukono, Mukanisa Uganda, Right Reverend Enos Kitto Kagodo, Aidi Asaba Government, Ukanza, Omuzogo Kubinikanga, Basubuzi, Omusulamo Vitivo, Gakovanti, Munavi, the Kubiku Video Kuvida, Kuabandi Kubasubuzo, Tukando, Munol Mukamu, the business they wear, Atinga Banga Batelemo and PM, Vinom, Batukano Kulamid was a Sulam Solo Wave in Trevi Singo Bunji, Veda Viaka and Badida, Rekustavi, Eche Kitong Lake was Omusuli and Dakawam. Bino omulabirizi yabyogeire ngaali wali ku wuteeri ya gavana mu kibuga eky'emukono gw'abaire ng'agireyo ku bugemi obw'okulambula abandi ku basuubuzi abakulira egyaibwe mu kibuga eky'emukono bw'abaire bw'okwetoolola ekibuga kino n'ekigendererwa eky'okusabira ku walala nabo n'okwongera okutegeera ebyo ebyokubanigiriza. Wano w'asinzira yayongera okwidukiza gavumenti ndi ensonga ez'ebyobusuubuzi n'ebikasinze okwemerezaawo ensi eno era nti singa abantu banaasigalanga bakabakuumira mu mbeera y'okubata mu kaire akazibu twandimaliriza nga Uganda abasuubuzi basengwike kuno bajja mu mawanga gatuliraine
kubanga mulimu n'emisolo gye bawa mingi eggwanga lyaffe etambulira ku misolo era ky'ovaolaba nti nsaba ne gavumenti abantu bane batunuulire nga ba mugaso nsaba waliwo awamu etuwulira emisolo nga giyitiridde musolo oguwa omusolo kya bwa Katonda naye owe ekigere ekisaanidde nsaba nnyo abasolooza b'emisolo abantu bano temubabinika gasolo mubawe omusolo ogw'ekigere oguja mwebyo byebakola kubanga waliwo otuuka awamu nosanga ng'omusolo gusinga capital tekisoboka kuba wekityo bapima percentage yebalina okuba nga bawaayo kale no nsabye Katonda abampeere omukisa nga bakola era nga bongera okukuzaakulanya bitundu byaffe.